Yeah. Ana vitamini E, vitamini C, ana vitamini love. Hata kama simsiki, vitendo vya kina ni vimefanya fall in love. Wengi wanaleta makuz, eti makuz, no, yeah. Wanamuta bartender, bartender, yeah. Niliweza kumchora tatu, sijali hata masori ya udaku. Na kwake sitocheza rafu, katu. Sio one time, wala two times, ni mara nyingi na muota. Leo nyota imewaka, esi ya bossa na visa. My baby final, I get a final, nimempata final. Nachokiwaza ni mpendo tu, na huyu msichana. I get a final, nimempata final. Nachokiwaza ni mpendo tu, yeah.
Mr. Kesho, sina ubaria, naweka historia. Baby kwa ni mali yao, ongeza utundu kunyumba. Visa mikasa already, siamini nipo na bebe. Kidume ni kachume kulete, nyingi nyingi kupepe. Wewe ni bakora, una pozi fan kama motora. So siri mama kama mechora, mina kupa PhD siyo bachela, yeah. Siyo one time, wala two times, mara nyingi na muota. Leo nyota imewaka, yeah.
My baby final, I get a final, nimempata final. Nachokiwaza ni mpendo tu, na huyu msichana. I get a final, nimempata final. Nachokiwaza ni mpendo tu. Siyo one time, wala two times, ni mara nyingi na mwota. Leo nyota imewaka, siyo bosa na visa.
Siyo one time, wala two times, mara nyingi na mwota. Leo nyota imewaka, yeah.
My baby final, I get a final, nimempata final. Nachokiwaza ni mpendo tu, na huyu msichana. I get a final, nimempata final. Nachokiwaza ni mpendo tu, yeah.